Isithombe sesihlanu. UNoah nomkhumbi omkhulu. Incwadi kaGenesis isahluko sesithupha. Siqale ivesi lokuqala siye kwisahluko sesikhombisa ivesi sesihlanu. Izingane zika-Adam no-Eva kanye nesizukulwane esalandela saba siningi kakhulu. Balandela izindlela zikaSathane benza okubi kodwa. UNkulunkulu wazisola ngokwenza kwakhe umuntu. Yinye kuphela indoda eyazama ukwanelisa uNkulunkulu. Igama layo uNoah. Ngelinye ilanga uNkulunkulu wakhuluma naye wathi, "Ngizobhubhisa wonke umuntu ngoba umhlaba usugcwele udlame ngenxa yabo. Zakhele umkhumbi omkhulu. Ngizoletha izikhukhula ezizobhubhisa yonke into ephilayo. Kodwa ngizokwenza isithembiso nawe. Ngena emkhunjini, wena nenkosikazi yakho, amadodana akho namakhosikazi awo. Emkhunjini wakho faka izilwane zesilisa nezifazane kanye nezinyoni ukuze zithole ukuphila." UNkulunkulu wamtshela uNoah ukuthi awakhe kanjani umkhumbi. UNoah wenza njengokuba uNkulunkulu emtshelile. Kwathi ngesikhathi akha umkhumbi, wayelokhu ebatshela ukuthi uNkulunkulu uzobhubhisa umhlaba, kodwa abantu abazange bayeke ukona.